When you ready for this one? Bandit Deca, the baddest producer, lava. It's a run out sounds production.
Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfuefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwena tulakapita Tulakwata mapuresha tuipunka Lelo nichi mailo pakesa chimbi Wila akonga mwei wachitako fimbi Sansa muka loa pena Shana ibila loa akatena Fima presha vika muka rumu koma Munona chilila ulikuisa tona Ama chushinga ya kupisha mumadanka Fula wanga danko kujomba wataka Nanguli mwipi waima wadanka Vilimbanga fialila waima wadansa Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfuefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwati, takwa bapuresha Nama COVID, agale pwa No peace, wawafingu mwenso wamfwa Ela ifo fiku sendelo mutende Kinguka fila sano kuya mfafe kenge Tashingi la batu, geba dionse Tashimone kenchito bat fire konse Dau kwa nisha pala ifi alidula No kutonto kanya wushe nengakula Nanguchive fimune wizinki mana Sansa muka ukatoloka kamana Fila bethyo kwa tefya mapuresha Umfwefe kwati takwa bapuresha Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfwefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Kwati takwa bapuresha Iwe umfuafye lelo kwati takwa bapuresha African real baddest girl Deborah Boss AK Ela 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 Wise 21
Sinscope.com